Acha ni baki na kupenda, mana sina mwingine tajipose. Ukisema unakwenda, natoona.
Ulimulungi in particular my super lady, international baby, upate teme. Ilaze saze wakulabu na yo ex-boyfriend. Wewe ni my sweet friend. We in a siwezi. Umano komedete na nyondo. Mukwano kui wanga na ikondo. Deka kuteka kako mizani. Kuchimi wako zembali mudanse.
Shokali bila ya mukongo. Nipinduko kama na magongo. Unaba mtu bakongo. Nipitisha boda la makongo.
That's what I love you. That's what I love you, baby. That's what I love you, baby. Love you, baby. And that's what I love you. That's what I love you, baby. That's what I love you, baby. Love you, baby.
So right about now, let me love you. Right about now, let me touch you. So right about now, let me love you. So right about now, let me love you. Right about now, let me touch you. So right about now, let me love you.
Acha ni baki na kupenda, mana sina mwingine tajikose. Ukisema unakwenda, kumpana mwingine utanione. Mana dunia shajua ya kwamba na kuzimia. We baby we, usifanye matapele, nikomia.
Umano komedete na nyondo. Mukwano kui wanga na ikondo. Deka kuteka kako mizani. Kuchimi wako zembali mudanse.
Shokali bila ya mukongo. Nipinduko kama na magongo. Unaba mtu bakongo. Nipitishe boda la makongo.
That's what I love you. That's what I love you, baby. That's what I love you, baby. Love you, baby. And that's what I love you. That's what I love you, baby. That's what I love you, baby. Love you, baby.
So right about now, let me love you. Right about now, let me touch you. So right about now, let me love you. So right about now, let me love you. Right about now, let me touch you. So right about now, let me love you.
Let me touch you. What is the man?
Show Kalibila ya mkongo.
Baby you.
Nipinduko kama na magongo. Unaba mtu bakongo.
Let me love you, baby.
Nipitisha bona la makongo.
I say woman rafiki. Angari ya Swahili freaksi. Havana bembo boy.